wanye ganyeje inyingi zumu jima wanye sinyi bibasha gusobanura ibyaya magambo anyuru mutima mu mafu ya ni musi izuba ributa ineza y'umukunzi wanjye wanye ganyeshe inyingi zumu zumutima wanje singi bibasha gusobanura ibyaya magambo anye magambo ibinyoma numukunzi Yesu numukunzi numukunzi Yesu numukunzi
ai umba Yesu numukunzi numukunzi Yesu numukunzi
umva washuwe
ai umva washuwe
uora
uoru nyibutsa magambo Yesu
Abafite ibyo byiringiro aho ngaho bazashishira mu bikari by'Umwami maze bahumeka.